wanangu tukibao washa kata lingi kama Jesse Jonathan tulipanga vingi. Rest in peace Uncle John, umelala dingi. Wanangu alobakia na uombege miaka mingi baba. Wanangu tukibao wapo kama mimi, wametimia elimu ya juu yani kama mimi. Familia zetu maskini kama nini, walisomeshwa kwa mikopo yani kama mimi. Aniwezi amini kila kitu kiliuzwa ili nisome mimi, mana waliamini elimu ndo msingi wa maisha tanitoa mimi. Look God, nishasambaza CV kila kampuni hola. It's too bad, mana nahisi kama kila mtu ananichola. Klasi likuwa bola, ila kwa mtaa naongoza kwa kuchapa bakola.
Kona nguwa mtaani, nyumbani bado life alijanyoka. Kiwa kwenye fani, gerezani, hard life gonna keep on trying. Never give up, keep on waiting, waiting. Never give up, keep on trusting, trusting.
Give me love, give me love, give me love, give me love
to my homie.
Give me love, give me love, give me love, give me love
to my homie. Yeah.
Japo shida ni kibao but I can't quit. I'm not a weak mpaka siku hiyo ntayo win. Mana hata nikisema ni stop, nyumbana tegemewa na mimi ndo yao hope. So kitona hapa town tunavuja jasho, timu hatu shiki tuko busy tuna hustle. 24, 7, tuko macho bila sila utubo hii batu. Now I take it one hand kwa wanangu wa mta, wanaopambana familia zao zisifeja. Shida na bala ila tukati tama. A two time kwa wanangu wenye vit, wekeni ndani njo tupige miti kasi. Wabu wanaotaka turunduki, ila baba bado yuko na sifuti. Tutapata tunachotaka, ipo siku tutapata.
Kwa wanangu wa mtaani, nyumbani bado life alijanyoka. Kiwa kwenye fani, gerezani, hard life gonna keep on trying. Never give up, keep on waiting, waiting. Never give up, keep on trying, trying.
Give me love, give me love, give me love, give me love
to my homie.
Jambe kabisa, repeat kabisa.